CKMusicFromUs.com.
Every time I drop it's an anthem.
Kavana kamu studio.
Sandy
Max Touch. Hey, forever.
Yeah, yeah, yeah,
African real boy is skill.
It's your boy.
Jay Asso.
It's your boy.
Deborah.
Ya boy, yes, it's up, yeah.
It is only you I trust, oh Lord. Without you I've lost my hope. Mulungu wanga taulala baba na bobe. Idali seni we Yesu.
Nani nana nakaya nachunga pafulana.
Idali seni we Yesu.
Nani nana nakaya
nachunga pafulana. Mwele santali seni ndava moyo unacheni. Nifuna peso life sini funa pona pin. Boni ni village ndika fere kukutau. Nika wone koyo maps na lemo damba nyawo. Nifuna kumayati fako muzi ni forgeti. Na lema na katapa nika tiko supageti. Netamba pa TV driki amwela sausage. Nane ndali seni nika chite kufateti. Mafuto kupako chira sisi zapa mutu. Olocheka chiu na kakiro kamutundu. Nane ni wishing aneba ankale muzungu. Vayawe ni pale ni sofolira na vikana. Na kwada nkulomba mwele sana fugamu. Nipemba madaliso kuli mulungu kumamba. Nifangire ninjira nizipe za konda lama. Nika kule kochi kluklu oloche hama.
It's only you I trust, oh Lord. Without you I've lost my hope. Mulungu wanga taulala baba na bobe. Idali seni we Yesu.
Nani nana nakaya nachula pafulana.
Idali seni we Yesu.
Nani
nana nakaya nachula pafulana.
Naine ndole keshe niko. Ama palotata na ine mpeniko. Nikuli mwendole lo wasuko. Chiwanchusha na ya matunko. Mweo vanja sukeni. Jimunfi mfilu buto sanikeni. Aka subanga kala tulakawa. Na yene kela mafia yonse yaya. Pale ninga Solomon. Bushiku umonka pele testimony. Nganinewa mwana koti. Ala filende nyanta padi koti.
It's only you I trust, oh Lord. Without you I've lost my hope. Mulungu wanga taulala baba na bobe. Idali seni we Yesu.
Nani nana nakaya nachula pafulana.
Idali seni we Yesu.
Nani nana nakaya nachula pafulana.
CKMusicFromUs.com.